Hii ni Akili ya Biashara. Nakala hii inasaidia kukufundisha jinsi ya kupata pesa za kufanyia biashara.
Kuna njia nne ambazo unaweza kufadhili biashara yako. Ya kwanza ni kupitia usawa. Hapa ndipo watu wanapokupa pesa kisha kuwa wanahisa katika biashara. Wanastahili kuamua jinsi biashara inapaswa kuendeshwa na kugawana faida iliyopatikana au hasara iliyopatikana. Mfano mzuri ni jinsi Linda Mazingira, kikundi cha nishati safi katika kaunti ya Busia, walianzisha na kuendesha biashara ya briquette pamoja. Njia ya pili ni mikopo. Hii inaweza kuwa pesa iliyokopwa kutoka kwa watu binafsi au taasisi na inapaswa kurudishwa kwenye tarehe iliyokubaliwa na riba. Kwa hivyo, lazima uende kwenye taasisi zinazotoa mkopo wa bei nafuu na masharti ya ulipaji ili uendeshe biashara yako ya briquette kwa mafanikio. Na tusikilize mmoja wa wafanyabiashara katika kaunti ya Busia ambayo hutoa mikopo kwa wajasiriamali wenzake katika kaunti hiyo.
Tukikupatia credit, umekuja umekopa kitu. Labda umespread, unataka kulipa pesa fulani, tarehe fulani, pesa fulani. Tunakuwa date specific. So, ikifika hiyo tarehe na hatujaona hiyo pesa, tutakuremind. By the time, tunakuremind alia. Ndiyo kazi ya hawa. Utakuta anakupigia simu. Nakwambia kesho yafaa ulipe. Lakini sasa kama imepita siku yafaa ulipe, ulikuwa ulipe tarehe 9. Ikifika tarehe 10, unapigwa penalty 15% ya ile pesa tulikuwa tunaexpect. Sasa hapo ni mimi nakutumia message ya kwamba leo umepigwa penalty 15% ya ile pesa haukuwa umelipa. Ikimaliza muda tuone bado haulipi, sasa the credit recovery officer comes in. Anaanza kukufollow na simu. Ikifika siku ulikuwa umalize deni, labda ulikuwa umespread several months. Sasa yafaa umalize maybe like today. Na pia haujakuwa ukilipa hapo nyuma. Lakini siku ya kumaliza imefika. Kesho credit recovery officer atakupigia simu na kwambia unajua jana ilikuwa umalize. In fact amekupigia leo yafaa umalize, tena kesho anakumbusha unakumbuka ulikuwa umalize jana. Tunakupatia 14 days, tutakuletea barua. Barua tuna charge 1200. Alafu ku deliver barua tuna charge kulingana na distance. Kama customer ako within a radius of 10 kilometers, we charge 1000. Kama ni between 10 and 20 kilometers, we charge 2,000. Hivo. Sasa, charges naendana na distance. Kando na ile 1,200 ya barua. So, utaletewa barua paka pale huko. Tuone kama utalipa. Sisi pia tunaweza kurecover at our level. Kwa tunassess watu. Na kuambia basi, kama umekataa kulipa, tupatie kiti yako tushike. Kama hiyo pikipiki hapo, hiyo tumeshika. Tumeshika hiyo kwa deni ya 18,000. Kuna ingine tumeshika mpaka time ikapita, tumeuza juzi 30,000. So kama uko na kitu natupatia, ili ujipange ulipe deni letu. Tukiwa hapa na kitu yako najua utalipa, lakini tukiona haulipi, tunapatianga sana sana 60 days. 60 days, nakumbusha hiyo kitu yako tutauza. By the way, tunauza. Tunauza. Na pia kama tunaona watu wengine wako wasumbufu, na kitu inatushinda kurikava. Kuna mwingine hata ukienda kwake kurikava anakuwa wild. Unaona hii siwezi manage at my level. Sasa tunaweka wale professional, the auctioneers. Wao pia wanakujanga na notice. Tuko na contract tumeingia na wanakupatia notice. Kama ile notice wamekupatia imepita haujalipa. Wanakuja pia recover. Lakini mara nyingi nimeona watu wamepewa barua na auctioneer. Hao wana struggle, wanakuja wanafanya kitu inaitwa restructure. Hii mkopo yangu ilikuwa pesa fulani, pesa mlikuwa mnanidai, lakini nimeshindwa kulipa, ndio nimeshindwa. Lakini sasa nataka mnipatie muda fulani. Lakini ujue this a business. Ukisongesha muda, tena sisi pia tuna bargain. Basi ukisongesha, si ni 1,000 nakudai, nataka kusongesha another 1 month, basi tuongeze 200. Utasema, wacha niongeze 100, ama wacha niongeze fee, tunaweza elewana. Alafu tunaelewana, unalipa. Lakini akikataa kabisa, auctioneer find a recovery. Okay. But hatujawahi, auctioneer wetu hajawahi recover chochote. Okay. Wengine tunaonanga, unamuendea, unaona na kusumbua. Auctioneer pia kijaribu, unaona na sumbu. Sasa hao tunahand over to the lawyer. Pia hao nimeona lawyer kiwaandikia barua, wana respond. Alafu wanaenda wanalipa huko kwa lawyer, anachukua charges zake huko, anatupia pesa yetu. Lakini pia tumekuwa na cases zenye watu wametuchinda, wanakataa kutulipa. Sasa tuko na two cases. Tuko na kesi moja, mtu alitoroka tu, hata hatujua alienda wapi. Tena pia ingine pia hivi recently, pia mwingine ameenda na round 10K. Ameangusha mpaka nyumba kwa boma. So hizo ziko, lakini rare. So niseme tumedocument hiyo two cases in 4 years. Lakini wengine tunajaribu mpaka tuna recover.
As I imagine, I think one of the biggest challenges ambayo mnaweza kuwa nayo ni jina. Watu wasemi hawa ni wale watu wakusumbua watu.
Okay, kile watasema, by the way, tunaitwa Farmers with a Vision. Lakini nasikia wengi wakisema kwa Didacus. Wanasemanga, Didacus ni mzuri, ukifanya vile mumeelewa. Lakini mubaya, usipofanya vile mumeelewana. Kwangu sioni kama ni vibaya, kwa sababu kweli kama hajafanya vile tumeelewana na nimekuwa nimeweka pressure, sioni kama ni vibaya. Na generally kwa madeni 70% ya watu wanalipa, hatuna furugu. Kwa sababu akishasoma hiyo contract, ameelewa ile contract nini, 70% watakulipa. Lakini kuna 20% watalipa na pressure, alafu kuna 5% watalipa kwa yule other party. So naona wenye wanafika huko ni wachache sana. So utakuta the majority of the people wanafurahia the project. Yeah, kama uko na project na 70% wanaweza i-support, hawana nayo shida. Hata so naona hata kuna vijana hapo sasa wanafanya contract. So akishamaliza hiyo contract yake anajua hii pesa, hii kitu nimechukua yafaa nilipe muda fulani. Atalipa. Yeah, asipolipa anajua itaenda level fulani. So okay. Kama huwezi kuwa na system ya kurecover madeni, then uta end up umepeana capital yako yote huko hii, huko nje. So hautakuwa tena huko kwa hii business, utaanguka.
Yeah, I think that's a very good point, eh?
Yeah.
And you know, when you're getting into business, please, tayarisha system ya
kukota deni. Kitu ya kwanza, kuwa legal. Hakikisha you are licensed. Alafu deal in what is legal. Legal. Kwa sababu kwa sana sana tunafocus mambo na environment na economical empowerment. Hizo ni vitu ambazo ziko legally accepted. Anafanya na the relevant bodies.
Legal bodies.
Yeah, the relevant bodies. Kama ni energy, najua Minister of Energy iko wapi. Kama ni mambo na, because it's a social enterprise, najua social services wako. So we are registered as a social services. We are licensed. License yet may expire because we are in January. Lakini najua February haitaisha kama hatuna license. Yeah, na pia unalipa tax because it's a business, you are making interest.
Njia ya tatu ni kupitia mkopo wa biashara. Hapo ndipo unaweza kuomba muuzaji wako akupe bidhaa za kuuza au malighafi utengeneze kisha ulipe baadaye. Hii ni kawaida baada ya kuunda uhusiano na wauzaji. Mwisho unaweza kwenda kwenye michango. Hakika kuna rafiki wa familia au jamaa ambaye anaweza kuwa tayari na anayeweza kusaidia biashara yako kwa kukupa pesa ya kununua hisa. Usiogope kukopa pesa kwenye biashara ikiwa hili ndilo chagula lazima ili uboreshe biashara yako. Chagua njia iliyo bora kwako, kisha endeleza biashara yako ukiwa na fedha za kutosha.
Haya basi, ujumbe umeupata. Je, utautekeleza? Pata ushauri wa mambo binafsi na pia kibiashara wakati wote kupitia Fululizo Podcast Channel kwa kupakua, yani kudownload podcast za aina mbalimbali ukitumia mtandao wako wa simu. Bonyeza *384*585#. Nitarudia *384*585# sasa. Ujumbe huu umeletwa kwako na Practical Action. Practical Action, mshirika wako wa maendeleo kwa vitendo.